rero nabarema bakurya simanyi na kumanya nibari juju somupinge natamani kuwa nawe simuhaga lazizi wangu abanzi nabi arabihoreye na sunshine ni mumwihorere nzamushyira mama amwimurikire amuheshe umugisha amwukurure icyana cy'inzobe kikundiye muganga icyana cy'inzobe kibwiriye muganga icyana cy'inzobe cyararuye muganga buhoro nibwo naje kubyumva buhoro nibwo yaje gukunda afta gafesi kaba bebe sinabona icyo akwitura rukundo rwanjye kukwita mama biranyura nakubeshya utuma nitetera ibindi bijama bifata nk'ibisambo yasubije kuburera ameze nka mama yatumye ngenda mukunda cyane icyana cy'inzobe kikundiye muganga icyana cy'inzobe kibwiriye muganga icyana cy'inzobe